ShankySupplier.com.
Say no, wauwe
Vampire. Kwani kafanya sinuwe. Natoa panchi msiki unikatai, na wakimbiza na watoa nishai. Wale walio nivimbia, simu wakanizimia. Leo na wakimbiza, na waliza, memba sana sampaka na pichiliza. Sipolo, nipuai, naimba sana masela wanikatai. Walizimata, Mungu kawasha nyota. Walonikata, leo anashoboka. Tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isinisa kwangu. Nasema tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isinisa kwangu. Sikia, isinisa kwangu. Mabisho kiomboi walituvimbia, walisema tutuboi. Ebu angalia, walikuwa kishua, maisha waku ya jua. Leo natusumbua, linawachuma elojua. Walivimba na magari ya baba zao, walivimba na mali za wazazi wao. Walivimba na magari ya baba zao, walivimba na mali za wazazi wao. Tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isinisa kwangu. Nasema tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isinisa kwangu. Sikia, isinisa kwangu. Tumejipata wanangu, hila zangu. Tumejipata wauni, isinisa kwangu. Tumejipata wanangu, hila zangu. Tumejipata masela, we nimelewa na yumba. Nimelewa na yumba, we nimelewa na yumba. We nimelewa na yumba. Nimelewa na yumba, we nimelewa na yumba. Lete mchupa mshesheyu, leo tunalewa mpaka asubuhi. Lete mchupa mshesheyu, leo tunalewa mpaka asubuhi. Acha for entertainment, awe boss Baizo na bwana wewe hapo meneja Yesu. Chafwe, chaf sana. Asingeli talanta from my dozi sasa. I'm using a set of a life where I wear my D.